Yeah. Kebido.
Zamstream music.
Neufumina ku. Kabwe. Sheba. Ha. Chimudapa. Lulu. Landana vena. Shwa. Shwa. Vali filo kunga fuati kuna basanga na pisha. Shaba trastana chindiko kubombesha. Nebole sasa lansha itu iskolo na rifuile lelo nyimbo shandiva kulalisha. Wilai mono kuchepo cho wasenda chalikula. Wila fushefi bosa wakupata balifula. Abo veno lemo na vale kutotela. Ebantu bambo vene kumbali hawa nana chilikula. Wilale kaya kuponya mashiwi wakushuta. Wenu fono mata wati kuima waikunta. Batinga fialo wate kwesho kwambo kuiputa. Banta bali wako swea le kusuma le kuputa. You are chosen it a waka for me sepela. Got a long way she lay a in the pela. My destiny heo papa come on eke lale saba nove Lucifer to chaku shingi denshila. De kulomba don't give up on yourself. You are the hope ya my niece na my nephew. Mona mo family finjuta vya wasefu. Walupwane wevo balo lekesha popena yesu. Di mwena kosa kwale sana kule kelesha. Wai chef ya fulo papino lepisha. Wila la batie na pele fya chimpele shaguba kusula lelo bat.
Wande pita panga se. At fire, Kazuana Matochi. Alon for Pulila Pandi. Let's take a chance. Wanda pick up on the sexy. 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 La la, Wanda pick up on the sexy.
Jino kupa pusha bana wakachiwa. Pamo na bari ya balanda chiva ya baka finwa. Bari lelo mna moneko bukuba. One day katusa pika na tocha kasipa.
Kikapanga sensi.
Kikapanga sensi. Kikapanga sensi.
Kikapanga sensi.
Kikapanga sensi.
Yeah.
Wile fewa fwala bomba is the cold world. Mani dabo se mwache teke ili the cold world. Sata atila basa mbidi ili makawad. Sale ili ngande biye vya kwati no mud. Manyanda pofe jose kwati nine domad. You can slow me down, get to mweke sheni forward. It's okay, you can judge me nigga so what. Pretty soon bama kaka you go no one. Mugalande tsungu, kalande mpia tetimbo musungu. Kuna wawa mpia kwa tifeni lungu. Sungu techinga sungi la babululu. Hey mula landed sungu. But Pasco Jafio seni dunku. For future I will employ those who speak good English. And I will speak in good money.
Wande pika panga sesi. Katufaya kasuwa na matochi. Alonfo kulila wandi. Besa teka shepanse. Wande pika panga sesi.
Kupa kushaba naba kwa chiwa. Pamona bajaba landa tiba jaba kafilwa. Jamwa sukolo tuwa miposha mundi shani. Katufuwa kwa tinyele timuchani.
Kikapanga sesi.
Emneva
sesi.
One day.
Kikapanga sesi.
Just one day.
Landa na kutu. Yeah.
Yo komanda ni komanda futo. Komanda murwanda. Chauta one. Asela swag. Geto me dimi. Vameka. Neufumi na gumu. Kebido.
Elafama.
Mugandong the investments.
Music.